Nilitoka home, nikienda town, sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtaani, ndo zinafanya na survive every day. Nilitoka home, nikienda town, sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtaani, ndo zinafanya na survive every day.
Nimezaliwa hustler, nimezaliwa fighter, na ndoto nyingi sana, na spaswi kwa hapa. Nilishavunja switch ya kukatia tamaa, wachawi wanafiki wanatuambia tufenja, oh ya yeah, ya yeah. Bora rafiki moja anayekusaidia kuliko ndugu mia, ah, oh ya yeah, ya yeah. Mabonde na milima mwanangu tumepitia, mina kufagilia, ah, oh ya yeah, ya
yeah. Nikienda town, sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtaani, ndo zinafanya na survive every day. Nilitoka home, nikienda town, sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtaani, ndo zinafanya na survive every day.
Kwanza kabisa nikiamka naomba blessing, asante papa, asante baba. Umeniepusha na hizi stresi za mapenzi, nende kusaka, nende kusaka.